Cicatero. Romantic style. Nathan Exo. Wizard Oda. Evia Rafunda Mikoya. Baby. Aye Rafi Porai. Staki mchezo Nageza kukutereza na yewa gana Chirasi Unijakunga wariatumfa You see I see Impossible you're winner You chirasi Kungu virambu wariatumfa You see I see Mbari waku kubaka tujuzunga Nzenta Wanena wa Yusu
Moro raika raijor.